waldabi danga oromia tv nanno somale irati jor ardalle kalelle diotanelle tumjira ke sumattu yo akawdu hunu kamnoti hararge baha ana gursum kaysatti gotene borana magal moyale figara waajille figara nagelle borana kanalle waldabi akana jiraachu saadu batani lola engadda rat ke sumattu kha kale kaysatti akka jiraatoti ana moyale nunjedanetti itigafatam tota warana mukadisho kessa liyu polisi dabalamani dufan kessa namila makabamu hana moboje musa garwaci lelletti wonta kana jiraachusa nutti jirani kam kanen mogar hararge ba kessa lette akka jiraatto tijedanetti warani liyu polisi itigafatam tota ana kessa nama tok jesufi nama kanle madesu sani dubachu jirani ado tanjennu motumananno somalella ralge debi arganne chokke warani sani wan kan kessin jir kessumattu yu abawon huja kana hujachu jiraachu sani dubatani meta jiraatto tijedani injel qamne tanam moge debi gar motumati arganne gar motumar ma somalete arganne chu boriti debina majiraatan hararge baha ana gursu makanjeda
ana kena senera jalkave yone hene buya afre salalatu de hamatre ana keta rakaleisa yu polisin na arjota kalmalefi ambaro fe wachula mafata gena man gena mar raja akura tatte gan lokasarati banani achirati isani manni kenya rada wale chikan namalle ka kavani namo karali yu polisira kana maddi walkavate ummata an nanno sani se ummata oromora kannanna magala jigadi nanno somali kai durutare vichadi mar borani namala ma ore daya hidde jambitilla jegeni korani kana maddi walkavate ana gursun tiana najenya kasureti abbo mohammed abdurrahman kajaramu bulcha durani abbo salam mohammed kajaramu fi korabitilesa oromia kanture mita satno jan abdi jabbar kajaramu tokko achi idani tara harde magala bombaske hati takavani ida dan achi bulchani alkare dai alkare da namala mulu bubu bani gala khateni namela men obbo salan mohammed bulcha durani devi jargabob jabbar korabitilesa oromia ti ele kale te mahmeto duramangaya namukanna denya tigavatana etana nagenya ana gursun katore amma fiora da sarabu edira isasan dafate durau tale hallayetti disdarbe techeve chigeketti shorraka garate te bade kisi dalabafate amma hospital ara rayot sana chiti alama gira tanaf vera bakana tele dur kavete de alama rajal kavi ana gursun techeti awasli butin aradota olla baajia rahun tu defani sadarka heri ratte de defani adino de gudan polisin nanno polisin ana gursin to video ran hogaran tun isandrati dukasa garan manni ta gadan bakka tagadan isigel kavani bu total de katawani ache kete yero dak banaye karalen chome atama kalatan se nimal gurame raksha hama tu tere mata enera ti san li polisin rakko hale de ta jerti amalle tanan araddo to gursin de hetis aradda kara kore gutmati kavatani jirani kara uramatana kanana mas odali bana hana ko sidani jirani kana jala fetis aradota wala sujala fi hara o amal amabare am tuvi kalmane ni or jazi kana kana le ko sidani jirani hale ke jir hala ya de kare tu amma ana gursu ni ma to awati ni fi bulchoni achi bulchani walta buda walin gal te hin kaban awati ni mirga sanya kawachi kana ja bulchoni mo na fasan ci la debar sai kanu warbada kana wani sidan ka jiru amma wajji walkabate ne yin polisin da kayu sai na dirke makalaka da hatte ci makalaka ne gargar na sani ti amma kan tanya kale ta ana ci sai rate hurande nan ci abdi ademe garam mutum ci abdi ademe garam aradda malau ne kai tatti e kaddu ka wai jani ne dikan makalaka ni kan hir kan ni kaddu dare ne asiti dubun te ni kai dan gala jira la fasan yara kuma jira mana kai ni kuma jira kana fini kaddu jade ne obbe ni didu makalaka ni masati di de bise dare mi ta kana je se to kana falli makalaka ni sidiro atke tatti kusi sai dira ne fi wale ne te wal ka bade ala ala ne ya kira
kai je san kun be jari je san je tirna de bit
durare tiana na genya tare abdulrahman abdulrahman jara ma e kan te o kana rabu sani mahad abdulrahman jara ma nagenya adane ana gursum kana mo bulcha durani tere bara kora sadal sadal tem ke dirke ke bulcha dure salam muhammad kare ajaram salam ana bulcha ana gursum tere amma itiga ana babile titi itiga wata ma wajira hawa sama e amma ti itale je salam muhammad die dira na je tele diran mica ko ditile ga orona fatna orona chuda kan te mica abdi jarga bu abdi jarga diran san haara warreysaatiin kara hiwotfaanaadhaaf hospitaala geessuuf isaa deemu waliin qabamaniitisan achitti haati manaa biraa gadhiisanii isa qabanii innis ajjeefamee jira. Mahamad Abdirahman lubbuudhaan baafatee jira. Aanaa nageenya aanaa bursuun katura kan baafatee jira. Hallageettiif darbeetitti caccabee achirraa suuta osoo jedhee lafarra shorroqootti bilbila bilbilateetitti ganamatti dhaqaniitti fudhaniiti kan hospitaala hiwotfaanaatti yaalamaa jira.
Arargee bahaa jechuu kunilleen.
waati lama fara kadhaawaman san achirraa fudhaniiti itti danama nama torbaatu achi jira hospitaala hiwotfaanaa achitti yaalamaa jiranii injallee dhabaniiti kan dhiinni uummanni oromoodhaa gabayyuu bakka dinnatee aanaa kombolchaarraa haramayaarraa awodaarraa jiraattoonni naannoo haraaree uummanni oromoo hunda achitti dhaqanii injallee kannaniifi maallaqaan hunda achitti hanga dhahabaallee kannaniif achitti gargaara harkatanii yaalamaa jiran kaleessa. Achirraa diddi jedhamtu tokko magaalaa jijjiidhaa diddi bakka jedhamtu tokkotti achirraa marshii kana tokkofee laawuncharii kana tokko dhawaniiti waajjira lammaa faaratti mana kudhan yeruma takkatti guban jechuudha qabeenyaa waliin.
Kadhaa kuneen.
Liitoolisii dabarri yoo godina Harargee bahaa aanaa qinaksan Araggaa waajjira lammaa faata jedhamtu keessatti kan mana kudhan yeruma takkatti irraa guban jechuudha marshii laawuncharii irratti dhokaasanii.
Mooyyaleetti walumaan jiru taa'uudhi taa'amudha. Kun qara guyyaa itti hin gaddisiinee waraansi dhaabatan akka hin dhaabatan taa'amu kun jira waraan itti hin jiru innallee kan warraallee taagoofas nattumaa yaadhan kan hin ganan malee ganan gargar dhaabate humni tilaamisaas waraannaa humni waraanii isaanii deebi'awaa dhufeedhanii waraanii kun miti waraana ammoo nam dhibba firiitu humni sun ammoo seenammoo raayyaan nama haadhumaatee haadhu dandeettu furraa fageessitee kajette nam lama ammoo kattaabdeetiin akka sikkaalaatti hin qabnatti mootummaa jira warra makalaakaa akka bee akka qaba. Warri kun ammoo deemsi biyya sadii halkanii biyya sadii waliin yaa'anidhaan warri lamaan qabatuun.
Kun eessa qaban?
Waraan goofa sun keessa qaban kan ganan qabatuun gara jaarsaatii afurii filatti.
Eessa dhumnee jedhan?
Warri deemdhawaa dhumneedhaan mul'isoo hara mul'isoo sun deemdhawaa dhumneedhaan mataarra lafaa deemdhawaa dhumnee. Minam dhibba furiitii jedhanii halkanii biyya sadii yaa'anidha warri.
Afaan biyya dhaga'u?
Afaan warri dhagaa afaan Soomaalii dhala afaan tokkollee hin beekan.
Maal waliin qaban?
Wanni waliin qaban qawween miitiin ka dugda jirti firee dhibbi torbaatii ta'an ammoo hidhannoo warra akkuma jirtutti qawuma sinifii bombii dhaan ofiiti akkuma hidhannoon guutuu qaban jechuudha.
Maaf dhumnee jedhan?
Lafaa keessan Soomaalee daangaa keessan laayyee Oromoo isaan irra fudhattee dhaqqabaa miidhagina akkasitti nu kaasanii waraanaa naannootii miidhagina akkasitti nu kaasanii.
Kun warqa qabanii jettu kan maqaa beeku?
Warri kun warrumaa maqaa beekanii warra sirkaalaa amma warra makalaakaa kanatti isaanii jira yaa nagarree malee maqaa isaanii eegalee kun ammoo aadii warra dhufnarra guuran warra kurnee tokko ajaja kun tokko jedhanii warri aangoo warri qabsuu lamaa qaba.
Tokko ajaja humaati tokko ajaja dhibbaati.
Aangoo warri qabu jechaa waraan keessatti.
Aanaa mooyyalee diraa goofa keessa qabani. Dhibba furii jettu kan keessa cuftiin iyyuu garumaa goofa qajeelee garuu mooyyalee qajeelee moo gara dhibi.
Warri kun waraanii gara dhibbi sadii goofa qajeelee waraanii dhibbi tokko ammoo hawaasillee qajeelee lafaa simmintoo jedhanii waaxillee aanaa waaxillee gara jirtu simmintoo jedhanii maqaan ishee aanaa waaxillee godin boorra jaalli.
Amma waraanii goofaa sun maankee jira?
Waraanii goofaa sun ammaan tanallee goofa baay'intee fi tammaan tana fulmiti akkuma firee jirtu akkasitti taa'u jira isiillee akkuma fulmiti taa'u jirtu akkuma biyyaa dha waliin jirtu taa'u jiranii.
Goofaa wal durta taa'u jiran?
Waliin jirta taa'uu jiran arga gargar hin kaane tiffiin dhibin amma arga baay'een jirtu waliin jirta taa'uu jiran.
Waraan lamaanitti wal durta ta'a.
Lafti biraan kan booranaas lafti gadiin boorana jirtu lafti fila sallanii goofaaf laa jedhan lafti gadi yookaan jirtu. Fila sallanii jechuun lafti booranaas lafti fila sallanii lafti gadi hordofte bulaan guddaa jiru kama marra bishaanii keessu kan qara lafti keessa guddaa jiru kataatu alatti jirgoofa hafiin amma kalee garan sinamaatu lafti qaban.
Gara liibanii kanallee waan akkana kan itti himanii ajaja dhibbaa yookaan ajaja kumaa kan ijjeessan faa jira jedhani.
Gara nageenya boorana kallee ammaan jirallee qara waraan keessatti namee akkasii qabanillee ni jira. ID warra sarrafuudhaan lakkaawaqaa warra sanaanis malee yaamsillee ni jirti. wani ku wa narifi ne tuwon karayyo a tsoron karasu ce ta tiyar da ne karasu yi wa ranar ne don kana jelle borna su ce ta tarbe ne wanka karayyo kan tirkala kamar kuma ma fara kan je tan kan nan
yon kaban je tuwan nan ajaja dibba mo hajaja kuma mo nami kaban kuna jaja kamete
warku nan mo a gidin na ta an ta an go ta tin be kuma le tin le waru marana amma an go ta an ta wari waran ta kan ne
amma dubbi ta ne sai tola du jiran
yayi gidin borna ke ta na wati le tin sun le warani kale gana ma nan to ko kama waranan ma wari dubbi to ko ka wari a ce sun ke nan to ba ko ka wari do ni wari na mala du gali ka wosi gali ka ba ne nan sun nan ma aka mai tun ma dira dar gidin borna ke le dan sun le ne amma polisi ne gidin ha tsure gidin ne gidan ne wani filin nan mo na mun ba war hawan karayyo duro amma a kun kun da dawa din ne ne ma ibba furiti na mun tabi kuma fan gore na mun da ko nan mo wa tilla da barre da ni kan lejira ka bankin ba zuka wani amma a kuma kun ma gidan filin
na mi ka bankun warre nu erge enu je enu nu erge je
warri ka ami ni erge ka mu ma kida ka ta ma presidenti a ga na mun a ga mu ke presidenti mu tun ma ni kuma ne abdi le ke irra a ga di sala mu kunna
parti warrama no parti warra yo fa mo drijiti warri ke sa dofo
gare sin gare aljama sunna da ni gare sin ke kati yo gare na
aljama
aljama sunna da
aljama al sunna
eh
war sun ke sa dum ne je dane
eh gare sin gare sin mali maka parti sa yo manda je
kasumoti ya hangalate fadda gara bulchis motum mana no romiyati tigafatam tot gargara bilbiletin bilbilan argachun dandenta tulle tigafatama communication biro motum mana no romiya obwadis warega akana jede eten facebook irat barre facebook u firat barre siro mantana kana no romiya rakko kesjir rakko umamati fi rakko namitolche kesjirra tikka guddanunun beka bahafki boromiyati rakko nageena umame lubun qaqali lamile ke na darbu jir qamina matif qabenirale mi dagga ujir jiddu gala oromiyati roba cimati tiban kan robun lagya wash gutetin gandot kudani lama ergar gale lolle danga oromiyar jiru tammo ummat naga ratti kanen kesati warre republic somalia muqadisho rattir matan akijiran mirkana ejira shune kero abdi tigafata misa major waranati jechun barres boddison motuman nanno romiya danga bulchin nanno le olla walinjiru bakka walit buinsi oso bakka walit buinsa adontane bakka obbole yumma waljalalati fi walinjiren ummata ittichu tawu qabajiru boddison kana fi danga bulchin nanno olla walin kana andura sirnan hundefama indange famene turani fi kaum so walit buinsa turani buura her motuma biyatti ti firmanna motuma hujiballa wujjatamenin dubbin danga chinsa dangesu tumura argate jera motuman nanno romiya danga bulchinsa nanno olla wali danga qofa odontane danga bakka mishoma nagennati fi walin jiren ummata ittichum akata hojjate tene hoji gugurda tojjatamu jira jer barrefamyo boddisu tanmalelle kunin odo kananjiru humnoti hidatan danga somale etiopia rakane lubbu qamafi qaben ummata naga ratti midakakapsisu tak jeranin benna tibban hararge lita mesot boran moyelet bale raitu tararge baha midaga lolati kakan fakkatan ratti humnoti hidatan nanno somale radufani tin midda gudda lamile ken ratti kapsisa ak jeran ummati kenellen tarkanfi ufira fudachu tittisu jira kana duratti walit boinsi kunene dimda gabulchian bulchin saati dinga dangarat kawjira jechu ndubachu jira gamkani nambo bulchin motuma nanno somale rabilbilwa bilbiletin akto karganne balle nambo ditideben ujitana liyu police akkeesin jir motuma nisalle nakkeesin jirrefi uji abaawu nujachu jiraachu saani dubbata tigafata man kunjachu borqopiten keesatideben aganu bulat